President Museveni alangiridde ng'ebikujjuko by'omwaka guno eby'olunaku lw'abajulizi ebikwatibwa e Namugongo bw'ebyongezeddwayo ng'entabwe eva ku kirwadde kya Ebola ekyabaluseewo mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa akawungeezi akayise, President Museveni yannyonnyodde nti olw'okuba abalamazi abava mu ggwanga lya Congo ne bayingira Uganda okwetaba mu bikujjuko bino baba bangi ddala, eggwanga lino liba mu katyabaga ak'okufuna ekirwadde ky'ekimu kino. Emikolo gino gibaayo buli ennaku z'omwezi sato mwezi ogw'omukaaga buli mwaka ku bigwa by'abajulizi e Namugongo, era nga gwetabwamu enkumi n'enkumi z'abalamazi okuva mu buli kanyomero ka ggwanga lino awamu n'amawanga agetoolodde Uganda naddala eggwanga erya Congo. Museveni ategeezezza nti kino kisaliddwawo oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakugu ku ndwadde enkambwe awamu ate n'abakulembeze b'enzikiriza, era bw'atasabye bonna babadde batandise okutindiga eŋŋendo nga boolekera Namugongo baddeyo gye baavudde, n'agamba nti emikolo gino gijja kubaayo ku lunaku olulala mu biseera ebijja.